Ngicujala ngamyeke njuthu ngidlala kahle Awu mina myeke Yeah mina myeke nangenzi ibhola la Awu mani ujala ngamyeke njuthu ngidlala kahle Yeah mina myeke
Oh, yeah, I'm crazy. Oh, I'm the one who's so alive.